igarki on ajettina haburuki sukab umma tobe kam gaddantar don alalfu on mon halno ni fardama ma hadda e monde Aisha Amadu Aisha foma
sey jantam farida fofuma irde haburuji gaddan sukab umma tor kettin tobe ngitire fu
men jani on tonne agades inni men jatti men kaldo leddeji ijaye ide naku do habor men ko findino men kalno ndo suko umma to do go innete do Abdullahi Yasimbo nyotono to goje worbe men kantina ko men bori nyanya fu e haburuji chanyuno bonu suka bu umma tobe iskut ko agares ga isigila foda hakillo himbe e hokugo be habaruji do hisinga ko mabbe e nyogungu coronavirus de hubbe yi laso e joy e je ga e fitor ko e on e tonde agares
me kettino ko banni me lido me musa mama ko dum firti dengal fufulde
wallude himbe je paman ko mu en do fi ko darto coronavirus e fahande labi kisinan do fi nyangu endan dum wadi ko jahangal hokugo habaruji ngadi e der banger warde banger le gallurnde
mafi yawanci dud al himbe ne jobborome no wodiri menendu meden kollabe ko men durwanta hana e pama ko nyawgu hana foita
kamar sirinyu
hana be bawrende ko e mabbe e rabu nyaw coronavirus gu e pama du ko nyawgu no do hana fewre
himbe wurongon nani halaji di fami sanne hajja zara debbo mawdo non nani ko wido fi
sun waye mona kay man
e pirti ko e ame denno ni der niure men gonno ko e nyawgu no do men jabay hanne men pami tukabe Allah barki Allah won renama
la karim
kambe bibbe wuro be en latibe wadnama tindi kanye pirto ko e hokugol habar wadanambe beydari e do durdugol e nyaaw coronavirus guenda
fajon ton en agades ni men jamen kalno on do sigilaje ko fedde en de jaye e renaku goni e gada
nonnon bannirawo ya dundi wadama der gejjiji kewde e madar jangirde dudde goni der ko min agades don to wadani sukabe jangobe famarbe ma universite pirtol ko men kettino ko banni men gon ani se karim leldo men ko dum firti dengal fulfulde
ngaldo jahangal ndartanani le koliji pamari kanye le kolito himbe ekitto golle e le commune mo agadez batte ndar na to ko tawe manaji kanti e der leydi nani ko Abdou Moussa gondo inde ONG kawjiro yewugol kulede ndan haaliri
partout
nokku futo neddo yehi neddo hi'an himbe non nawtoro manaji di sanne tawidu idi gaddana himbe sador maaji dundu saabi ko min gadi anniya surtude ko e jangobe der jangirde ekitaki golle e der jangirde pamar e ko watta du to hitane mubbere watta manaji di gala no gollide der jangirde de
kambe jangobe ben ando latibe heba ama andal do majjum be mbi hunde no waddam bayle sanne ene jonde mabbe
en tout cas
gonga andal gal nun kokka gal wadi min fami sadar maji mawdi gondi do fi manaji di mi fami no mi wadanta manaji di eno di golli ditti
e conserver le plastique
andal gal min kokka gal wadi mi fami sadar ma mo boppol manaji di waddata dun do no bonna ladde e jaye
sa poli l'environnement
Allah jahangal ni no ndara sukabe ummator ko watu ujunal sappo e go'o e le bangere bangere le commune agadezo endan ko hetto nafa kamaji
der balde sedda gadobe tewtur BPC imma bak be don fay fudde tewtur mabbe ko fijoji cioninol balli to en ge sukabe jangobe no don ciriano dun sanne
jenginobe daggu dedde on dun ko ineta EPS ibe nangana sukabe embe jaata hada tewtur denne gan cebe da seme cetene ko Fadil Aliou wadini men ko firti dengel fufudde
be merci beaucoup
imi yetta jenginobe ame wadube sigila wallirde me gam men bawa
examen sportif
concentreni mide ekitu gandur sitide mide ngada doggu dada fitta yaro boggu e ko nandi ti
gymnastique
bandirabe amin gon bawa gymnastique minen du mide ekintinabe kam fu e fitta jikka
son longueur
banni raw de rewtre pindinol mede irmo e tarihi suka ummator gaddan dame hanne hanne ni men jamen kalno on do Abdullahi Yasimbo sukano godudo dubi laso e joynay imo anyogol no yere nyogol mako innete yas still imo nyotana warbe ko do watti imo wodi derol mako unko master 2 Abdullahi Yasimbo ni un hadamo mo o gollel mako unko maydi ngacce be dal semen cettena ko rabi mekano waddin me unko firti dengal fufudde
ngal bangal vete mekadiesel do en ngal nyeme do won to goldere makko tawa kanko Abdoulaye o endam to goje pamare e mawde nyota no fondida faano wodi dum wonno ko neddo yotto nokkure makko de endam kanko Abdoulaye lati ni hono dubinande sappo jeego naati wadugol gollal nyoli di endam caggal ko o yoppi golle de wonduno e nokkure wonde
j'ai toujours min singude company no tawa der erne illa hitane dubi ujunaji didi e jeego der company gom mi ada gollal wakka mundu mi tefi wadude goddum ko hore am amma mi tawi ko dum wawa yaadi tisiji kam mi fuddunu mi do sonnira himbe sebe bi ikam ko kam en gala nyoto nyenyudo sanni dembi umi to mi sodan telaji mi nyota kadule mi do sonnira himbe
coudre et les vendre
Abdoulaye o wakati mo o wino o yoppi golle makko de wonno arande fa laato nyoto dum naawi himbe hewbe wonbe hadde makko be milta salom wa yoppude gal ton gollal fa heba golla gongal mbaawgal yettude mo dow
c'est le coutre
higirabe an e jeyda be an kan en ni tampino kan arande won wiobe der mabbe ko saabi mi acci golle an de enda to mi bur hebude mi wari do andam mi singi goddum ko mi wawa hebude ko nafikan der mum cede andu ni gattumi mi fuddi gollal gal nyoto goto adumi arande sedda sedda sey mi do beedo gollobe
hande de endan le gollere makkanko Abdoulaye o mo wodi machine nyotoji jeegon sukabe gollobe joyon won gada makko nyaloma fu o mo wa nyodde toggoje mawde ko wato chapan tati pamardu kono ko wato chapan jeegon kambe wamen ekita chagal makko beedu konda ni ebe koli mo sanne gambe bi golle fu ko watto on watta ngeenyal on wodi he nani ko goto e mabbe haali
mido nana beldum golli didde he makko komi jamimo du fu o mo hokka kan dum gollal du de waddama sey neddo tittinkino ko watta jomigal de wari fu tawgal timminama golle du gida yebaade
heewi sukabe ummator latibna yidi wada hono ko Abdoulaye dum endan dum woni gollude hore mudum kanon woni gollitirde ko watta ko gollanga wada sembe hakkille on endan no sadi dum sanne halobe wi'i kulo ko nyanto dum hetta ko nyami
yo semi nata der fijo cinnul balli
Halatol bala Afrika darnado ilaleru mars ganyawungu coronavirus natoedo hane jetije igartol fijoji enen tonde Europa e fije amma himbe jata darol do majini fede demone dende fijobe bala kafam ye hali hadde wakugo semme do jooda kala mabbe ga e keba lawol ko adata ga yaruga yeso fijoji latol bal garede unko Afrika
ga majjum fedde kap hooji laabi dum dum hooji to fijoji latol bal erol non golbe binni ko hollata nonno fijoji din gadirte fijobe e ardi e ben e garobe ceewa fu idum hooja laabi ko wattai e be kisinama nyawgunde kasen du idum ceewa cellal balle mabbe idu wetcha kasen safari do nokkure de pay wadude fijoji din fakuma dum fudata fijoji din
amma kanteni o habaruji men ko skabe ummatobe jadir ay sede jirgo to Allah yarim ay samiyati garki ma on paye hebugo men do lamba RTL 3 2 5